Right.
Oh,
Tambo na zide kusanda, wengine wakiniona na ganda. Mchama the best ni soja, ndo maana kiona wengine wana ngoja. Freestyle naweza, wengine wanasema nacheza. Nafanya vingi vihoja, wengine wakiniona na zide chombeza. Tambo the best sitake kukunja, ndo maana kichana wengine wana kwenda. Zide kupanda kwa mdundo, wengine wanasema napanda kwa skendo. Sitake maneno, sitake magundo, wengine wanasema sitake majido. Na bado napiga majim, sitake kuchana nipate mademu. Nichane nipate mapesa, wengine wakiniona na zide niogopa. Leo yamenkuta, siwezi kugopa mpotoka. Babangu akiniona anacheka sababu ndo jembe aliyopata. Wengine akiniona anashtuka, anacheka kama dhuri. Kweli nina kiburi, nafanya jeuri. Wengi wanadhani shuuri, lakini nachana mimi vizuri. Mistani mi yangu inalaza, ndo maana nafanya together. Kinona nazidi niuliza, chama the best ni kama jiza. Wengi wanasema kuigiza, bado na sanda mingine nazidi kuweza.
Oh my god, nigga. This man, freestyle, nigga.
This is crazy, nigga.
Chum with the best, nigga.
Yama.
Let's go. Watoto wa mama takaa sababu minchama na chana mbara. Siwezi kugopa na chana kichaa. Siwezi kugopa na chana kachaa. Sasa kitambo nazidi kufanya visi. Wengi wanasema kwamba na kiburi, lakini napona nafanya shuhuri. Wengi wanasema nitafanya vizuri. Mama hangu aloniza anasema kabisa mchama we shuja. Nafanya vingino na sanda, nchama the best watakanda. Mahiti minataka sanda, ndomana nafunga mikanda. Majeshi kamili so mgambo, ndomana kinona nafanya mimambo. Nchama the best ni kweli vijambo. Nasema kivipi nafanya kitambo. Na long sirudi mitena mabeste. Wengi wanasema kivipi ni kache. Kacha ni nyingi, mchama ni king. Mziki ni ligi, bado ni pimbi. Bado ni mingi, mabawa ni mingi. Siku ni gani tarudi kwa Mungu? Bado na gundu, bado nataka chochote. Mkule mwenye isi ya nacheza miditungu. Na jimu ya kuwa na mzungu, ndoma na zita kipata magundu. Mama nasema na chana kivipi, wengine wanaleta majungu.
Majungu. King of freestyle raps, nigga. Yo, chama the best, nigga.
Oh, man.
I'm a monster, nigga.
Let me finish, nigga.
Man,
let's go.
Woo! Kivaa kwa smart wanasema eti nchama na kopi mavazi. Wengine wanasema kwa baba mkubwa na pia kwa shangazi. Lakini nkichana ma MC fake nazidi kuwapa marazi. Watoto wa mama naona ni mboga saba na chai mandazi. Kwangu nakaa kidogo, kwangu nakaa kigogo. Kwangu ni vogo, kwangu najua ni uongo. Na bado naumiza ubongo. Kemu na bongo, bado michongo. Sipati mikwanja. Eti ni activity kwa kampoki, joti ama masanja. Lakini napiga mangumi sababu misoja na tena kiganja. Ngoja ni chane kwa busi nkifika zalani na washa maganja. Na washa ujanja, na bado na panda. Wengu wana gamba, na panda kushuka. Of course ina mashetani kwangu na zidi sanda. Mungu na wambo ni press. Of course ina hisu na case. Nafanya vingi na stress. Nataka nipate na fast. Kinona na kimbi, kinona na ponde. Wananombe, shetani na mepanda. Sitake kushuka, of course ina zidi kupote. Masasi bongo.
Sitake kubike ziso. Na zidi kufanya wakane mabisho. Napanda.
Wow.
Brother Commander.
Come on.
The best of your channel freestyle. You begin on a sander.
Oh man.
Oh my god.
They're fantastic freestyle.
Amen.
Man, you got it.